It told them at the sound.
Katika suti kangu kazamani, aliko nipa kaka wa Dar es Salaam. Ndiyo kata nipa maridadi, ukumbini kote watani sahamu. Naomba kapige pasi mke wangu, ila chunga usiunguze. Nagikao na wazungu, mama wewe natakiwa nipendeze. Ona ulivyo kosa, unanifanya mtoto mdogo. Umekalia umalaya, sema unakwenda nyumba ndogo. Utongea nini na wazungu wakati ujui Kiingereza? Nilikuwa nimesahau mke wangu, mbona nikilewa naweza? Tena kabla hujapiga pasi, naomba niagizie pombe. Nikilewa mapema itakuwa safi, ili nikifika nikikoroge Kiingereza.
Owe owe owe, owe owe owa, owe owe owe, owe owe owa, owe owe owe, owe owe owa.
Aji, nipi, nipi, nipi tena umwe.
Good morning teacher, nataka usikie nitavyowasalimia. Najua wataomba picha, ndo maana suti yangu minaiulizia. Kule sitokula sana nieke magimbi, vyakula vyao mipilipili mingi. Wanachonipendea mimi huwa siringi, ndo maana balozini wanapiga simu nyingi.
Yani kabla hujapiga pasi, naomba niagizie pombe. Maana nikilewa takuwa safi, nataka nikifika nikikoroge
Kiingereza. Owe owe owe, owe owe owe.
Oh my God, this song is colorless.